min joto heɗade heƴamen jowigo do coronavirus wakkande ñaw o natno leleydi meɗen ndi sottoɓe dihel hydroalcoolique fa yetto maskiji ɓe ana keɓanno le hen kalisiji sanne ka wattu joni ɓe kolliti wiide yimɓele sodoɓe ana gondi e tannude koyeɗe ɗum e tawede fo woɓɓe mabɓe kaen mbihi ana keɓa kowoni e gueɗu muɗum en fa keɓen famtare keɗɗen Mamadou Sama Sekou
Bamako ɗo jawɓe maskuji e kañƴe ko wiyete gel alcoolique ani kewile lumoji dow ɗati yeeso bankiji e ko nande mum en ka ɗiɗo wattuji ɗi kay client ɓe na famɗi sanne e wiɓe ɗo jeyoɓe ɓe client ɓe na tanni koyɗe jaati ka yogaɓe na sooda maskuji ɗi batte colla e kañe ɗum ñaw covid o wattu mu ñaw o yirwi noon sanne ɗe mbawino yewide ko heewi e leñoloma ndennoon mi waɗa heɓde fa ujunaji ɗiɗi ka wakkati joni o heewi fo ujunere yo batte ñaw covid 19 o jamarane ɓonno maskuji ɗi ndennoon wattu muɗum jaagu amen yirwi noon sanne ka so banggal gel hydro alcoolique o kay client en corata fi wona fi hono nder so gonga haale jama o na tanni koyɗe sanne ka noon e ley golliɗe yogaje komani ɓe kabaru cellal ɓe kayna jokkiti larwude nguleefu yimɓe e kala garoɓe nokkuji mabɓe ɗi wajibina ɗum ɓonugol maskuji ɗi keɗena fatamata kone gollowole sud dogotoro mairie ngallure Bamako kala neɗɗo natowo ga enne nguleefu jomum ƴewtete yo golle mumin gondi gila e fuɗɗode ñaw o fa hande ɗum minen gondi hen fa wattu mo ñaw o timmi e wi dogotoro en ɓe yo ko raɓɓodiral ñaw o ɓuytigui laatigui sababu lumuji gel masque e ko nande mum en ɓuytigui sanne leyleydi ndi
tama oɗo andani ɗum
kabaru goto ana wonno dow whatsapp to le oɗo kabaru e mbiya jamare nde fedde FMI nde ana wondi e wallude yimɓele ɓe ko yaata ujunere e temedde joyyi kaliss dollar le lebbi tati ɓe mbiyan dañaɗo ñoƴƴuɗa ɗum naaɓe le beeme ande ɗe wakkande min landino laamu Mali o nde ɓe mbi ɓe andana ɗum hunde ɓe mbi ɗum iwray to FMI to dow wattu joni ɓe gaɗino dango fewde jamare nde wattano hoore muɗe hakkille ɗo katten beete hande dow kabaruji meɗe joyi dow coronavirus ji wattu goɗɗo o
Studio Tamani.